uswakwalingwa ngokufaka uNkulunkulu esivivinyweni. Ubona ukuthi hayi ngeke, iganga omunye umhlathi, uhambe mawudludlwini. Ebese uvese uphonse kuye, ungaliqedi uhambo loqiniswa kwakho. Ingqondo ithi, hayi ngeke uNkulunkulu, uma kuthi uyangithanda ngempela, bese kuyisikhathi phela sokuthi uyiveze. Usazindla, angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibalo Bhithi Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Ngokwethu, kusuke ngasawukhanda umqondo. Nkulunkulu uyangithanda, kodwa yimi futhi lo, ngibhene nenhlupheko. Kumele ngabe uyagijima phela, azongenelela ngikhiphe kulolu sizi. Hlehlehle, Nkosi, kuzomele ngiyilungisele mina izinto uma ungaveli ngoba phela ngizoqhubeka ngilimala lana. Indlela-ke le yokucabanga yethu leyo mlaleli, angithi. Ngesikhathi uJesu elingwehlane kaninginingi uSathane, wayefuna ukuba uJesu enze lokho kanye, ukuba vivinye uNkulunkulu, lokho kwabe kuyisixwayiso nakuthina. Khomba sithi, kumele kube luphawu lwesixwayiso. Uma uSathane kulinga ukwenza okubi ngokwencazi eqondile nje, usuke efuna ukukhipha endleleni. NgokaMathewu 4:5-6, khona uSathane wamthatha, wamise emzini ongcwele, wamise esiqongweni sethempeli, wathi kuye, uma indodana kaNkulunkulu ziphonse phansi, ngokuba kulotshiwe ukuthi uya kuyaleza iy'ngelosi zakhe ngawe, zikuthwale ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho. UJesu wathi kuye, kulotshiwe futhi ukuthi ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho. Kungani singamele kumvivinye simlingi uNkulunkulu? Ngoba usuke yena enenhloso ethile enhle esuke eyicashise kule nhlupheko asifaka kuyona. Kungaba ukuthi kunento ayenza kumbe naye akha kithi. Kungenjalo kube ukuthi ngabanye abantu obakha ngathi ngale nhlupheko. Into ongeke usheshe uyibone kumbe isheshe igqame. Yeka ubula wethu bokufuna uNkulunkulu mina amandla onke, oqonda konke, sifuna ukumswinga. Simswinga ingalo yakhe, sithi akenze kanje, angenze kanje. Silahle inhloso yakhe enkulu, ngokuphambi kwethu okuyinduduzo nokuqungwa isibindi. Asuke esemsebenzini, ekwenza ukuba kuzosakha. Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli, eliza kuwe, liFresh namhlanje. Ukuyithola iDevotional eFresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077.